wajaibaki hivyo maisha yako ya kwako. Hivyo ndivyo ilivyo. Naishi simple, simple kama bedui. Sichagui, sibagui, ata nizika simjui. It's been a long time, toka ni wachane. Nauliza ni wachane,
wachane
ama ni watukane,
watukane.
Majanga ni msani, huishi nyumba tenga mbili. Niko focus man, gado kamili. Nilisha sema, bado nasema tena. Sibaba ishwi na wasani mswara. Let me do me, and you do you. Wacha maneno you, cheza muziki tu. You love me, I love you. Hate on me, for you too.
Tebwere, goma tebwere.
Tebwere,
tebwere, goma tebwere.
Tebwere,
tebwere, goma tebwere. Tebwere, 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 goma tebwere. Tebwere, goma tebwere. Tebwere, goma tebwere. Tebwere, tebwere.
Panda, panda, madem nawa. Madem na wapenda, nina madota madem, siwezi kuwa ponda. Wanapanda boda, tunavuka boda, tuna fly high, wanapaka poda. Wenenda zako gym, minafuga utambi. Wanapima weight, minapima cash. Six packs, what the f***, I don't give a f***. I take money to the bank, six figure cash.
Tewere, goma tewere.
Tewere,
tewere, goma tewere. Goma tebwere, 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 tebwere. Goma tebwere, tebwere, goma tebwere, tebwere, goma tebwere, tebwere, tebwere.
Unajua bana, maisha mtu asikwambie kitu bana. Mtu asikwambie siyo usifanya hivi, siyo fanya hivi, siyo uweze kufanya hivi. Wewe fanya vile unataka bana, usio pumbavu. Producer Toti, Wachau International, Ausio Ogabas. Panda, 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 panda. Sasa Toti wa JB tuko mbele bana. Ama vipi? Kata biti ulupu. Alafu kijibu, mina kuroga.